hapo nyuma nishakutana na wengi, leo wewe umeniweza. Oh my darling, mengi alisemwa, ulishitoka na wengi, masikio ikaziba. Oh my darling, acha moyo nini kuike, wewe peke uniishi hamu. Acha maneno ya wajuki, wapige ngipi, when you baby time. I'm ready to die, for a lover to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele.
Oh baby, leo mpaka